kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108 fi 37 dambalii gabaabaa kiloheerzii 17 fi 175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13 fi 810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalala sagalee bilisummaa oromoo irraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu qophii keenyaarraaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenyaarraa keessatti oduuttaan sudhaan kan isin biraan geenyu gaafiif deebii gabaabaa dhimma innaa gareeleen kubbaa miilaa Itoophiyaa fi Burkinaa Faasoo taphatan hawaasa oromoo biyya Afrikaa kibbaatti argamuun istaadiyemicha keessatti ta'e irratti kan fuulleffate ta'a. Akka inni xumurameen qophii hiriira hawaasni oromoo mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun Waashingtan DC, Londanii fi Torontoo keessatti taasisan isin dhaqqabsiifna. Gara xumuraarratti immoo kaayyoo oromoo dhimma guddaa fi murteessaa mata duree jedhu jalatti barruu daandii ragabaarraa nu dhaqqabee kutaa tokkoffaa isaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana turaa jedhee kananis naffeeru keessummeessan keessan hambaarantuu gadaatii amma gara oduutti.
Irra deebi'uun akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa isinii dhiyeessina Allee Bangadaatiin. Tarkaanfiin ummataa qabeenyaa michuu wayyaanotaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufuun gabaafame. Oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe akka addeessutti qabeenya abbootii qabeenyaa michuu wayyaanee ta'anii ummata oromoo qeerraa buqqisiisanii fi saamsiisan irratti tarkaanfiin ummataan fudhatamu jabaatee itti fufeera. Haaluma kanaan godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii ganda duwwaa 5 keessatti qabeenyaa investara michuu fi basaasaa sirna wayyaanee Hasan Tigree kan ta'e magaazanni bunaa qabeenya maallaqa miiliyoona 1.5 tilmaamamu tarkaanfii ummataan guutummaa guutuutti ibiddaan barbadaa'u oduun nu ga'e kun ni ibsa. Michuu wayyaanee kun oromoo lafa isaarraa buqqisiisaa kan ture ta'uu kan ibse oduun kun gochaa isaarraa akka dhaabbatu itti himamnaan waan dideef tarkaanfiin ummataa kun irratti fudhatamu addeessam. Oduu walqabatee nu dhaqqabeen godina Hooroo Guduru Wallaggaa onaa Abbayyii Coomman magaalaa Xiqqaaddaa naannoo laga Nasheetti oomishni shankoraa warshaa shukkaaraa fincaa'aa hektaara 4 ol irratti argamuu fi ujummoon ispiriinkilar 30 ol tarkaanfii ummataan ibiddaan barbadaa'unis gabaafame. Mootummaan wayyaanee tarkaanfii kanatti rifatuun dargaggoota oromoo fiqaaduu amanuu fi garramuu tamasgan jedhamaniin isintu tarkaanfii kana qindeesse jechuun mana hidhaatti darbuu maddeen ibsaniiru. Godinuma kana ona jaar dagaa jaartee ganda jaarroo siree bakka doomee jedhamutti ammoo ilmaan oromoo naannoo kana maqaa adda bilisummaa oromootiin yakkisiisuun hiisisaa reebsisaa fi biyyaa baqachiisaa kan ture dabballee wayyaanee fiqaaduu lataa jedhamu ummanni qabeenyaa isaarratti tarkaanfii fudhateen oomisha midhaanii kuntaala 40 ol duraa barbadeessuun ifa ta'era. Sabboontonni Oromoo Afrikaa kibbaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo addunyaaf agarsiisan dinqisiifamaa jiru. Lammiileen Oromoo iddoo garaa garaa jiran sabboontonni Oromoo Afrikaa kibbaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru irratti Adatamu tabagarele Ethiopia af Zambia giddu teerratti alaaba dabilisummaa Oromoo addunyaaf agarsiisu saanitti gammachuu qabanii fi dinqisiifannaa isaanii mul'isaa jiru. Haaluma kanaan ummanni magaalaa Naqamtee barattoon yuunivarsiitii Wallaggaa gammachuu isaanii bifa garaa garaan ibsatu oduun nu ga'e ni addeessamu. Haaluma wal fakkaatuun amajjii 23 bara 2013 godina Qeellam Ona Sayyoo ganda Maaxaa Taabor mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barattoonni alaabaan keenya addunyaatti mul'ate jechuun waraqaa adda addaarraa alaabaa qopheessuun mana barumsaa keessatti akka facaasan qeerroon gabaaseera. Godinuma kana Onaan Filloo Muggii keessattis ummanni alaabaan adda bilisummaa Oromoo addunyaatti mul'achuu isaatti gammachuu qabu sirboota qabsoo faarsuun agarsiise jedham gabaasan qeerroo bakkicharraa nu dhaqqabe. Jiraattonni onoota godina Hooroo Guduruu Wallaggaa adda addaas walleelee adda bilisummaa Oromoo leellisanii fi waboo faarsan dhageessisuun gammachuu isaanii ibsaniiru. Guutummaa Oromiyaa keessatti wayita ayyaanni cuuphaa kabajametti ummannii fi qeerroon diddaa wayyaaniif qabu agarsiisuu gabaafame. Onootaa fi magaalota godina Lixa Shawaa adda addaa keessatti guyyaa ayyaana cuuphaa dargaggoon Oromoo fi ummanni waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo faarsuun jibba wayyaaniif qaban ibsatuun gabaafame. Onoota akka Calliyaa, Geedoo, Midaaqanyii, Amboo, Gudar, Daannoo, Xuqurincinnii, Giincii, Meettaaroobii, Jalduu fi Gindabaratti fa'itti dargaggoon Oromoo walitti dhufuun sirboota qabsoo dhageessisaa wayyaanee abaaraa oluutu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun godina Baha-Hararge magaalaa Harar Yuunivarsiitii Haramayaa magaalota Jimmaa, Naqamtee fi Shaambuu keessattis ayyaana kana sababeeffatuun qeerroon diddaasaa wayyaanii irratti mul'iseera. Magaalaa Hawaasaa keessatti waraqaaleen dhaadannoo fincila diddaa gabrummaa qeerroolee Oromoo fi Sidaamaan maxxanfaman. Naannoo ummattoota kibbaa magaalaa Hawaasaatti waraqaaleen dhaadannoo fi warraaqsaaf ummata kakaasan afaan Oromoo, Sidaamaa fi Amaariffaan qopheeffaman baay'een hoteelota baankilee fi kanneen kana fakkaatanitti maxxanfamuu maddi oduu qeerroo ifa godham. Dhaadannooleen barri mootummaa gabroonfataa wayyaanee ga'e aangoorraa haaboo jedhan keessatti argaman. Haala kanatti kan rifate sirni wayyaanee dargaggoota kaansee qabuun mana hidhaatti naqee dararaa jiraachuu qeerroon ibsiram. Dargaggoon Efreem Jiraataa, Lammisoo Laggasaa fi Daani'eel Yirgaawu jedhaman ummata nurratti kakaasaa jirtu jedhamanii hidhamaniiru. Qeerroon magaalaa Hawaasaa gama isaaniitiin hanga gaaffin mirgaa ummataa deebii sirna argatutti qeerroolee Oromoo fi Sidaamaa waliin ta'uun qabsoo isaanii kan itti fufan ta'uu mirkaneessaniiru. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaas kanumaan raawwateera.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 18:10 irratti isinii darbaa jirudha. Ittaansuudhaan yaada gabaabaa hawaasa Oromoo ennaa gareen Itoophiyaa fi Burkinaa Faasoo kubbaa miilaa taphatan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii sagalee dhageessisaa turan irraa arganne isin biraan geenya. Dargaggoon yaada kana nuu kenne maqaa isaa dha'uudhaan eegala.
Maqaan kan koo Qindeessaa Damaamii jedhama. Dabuuf Afrikaa magaalaa Johaannesburgii. Jarmiyaan Oromoo Saawuzi Afrikaatti argamu hawaasa Oromoo Saawuzi Afrikaa jiru hidha kanatti fayyadamnee rakkina ilmaan Oromoo irra ga'u ibsuudhaaf alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabanneeti bakka kana kan jiru Johaannesburgii kiiloomeetirii 383 akkasii fakkaata. Suufii kanatti magaalaa kanarraa maqaa fi uummanni Oromoo danuun kan jiru bakka kanatti argame. Kan nagadaa caalaatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo guddaa kan ta'e meetira shanii 4 kan ta'u. Qabatee fi yeroo bakka kanatti kan argamee jiru. Kunis tarkaanfii yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya kanatti fudhataa jiru dhaga'uudhaan kaka'umsa guddaa qaba hawaasa Oromoo saawuzi Afrikaatti argamu yeroo ammaa. Kanarraa kan ka'e amala guddaadhaan kan inni alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee fi bakka kubbaa qabata kanatti argamee jiru yeroo kana.
Dirree kubbaa miilaatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee kan hawaasni Oromoo bakka kanatti argameef maal ibsuudhaafi?
Waraanni bilisummaa Oromoo kan biyya keessatti yeroo ammaa waraana wayyaaneetiin hunda wal qabaa jiru amala isaanii kakaasuudhaafi nama biraatiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiru fakkeenya taanee fi akka jaarmiyaa saawuzi Afrikaa jirutti qindoomina tokkummaan adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree humna wayyaaneedha akka inni gabaabsu fakkeenya kan ta'uudhaaf kan boone nuti.
Mootummaan wayyaanee egaa yeroo dabre Walaupun Zambia dan Ethiopia juga tidak gemerati alaban dalam semua orang media lelak dunia hidurati hidumina fi redebe mulut Yunusa atas nama lamilan orang hidu segala murmi sirna sarat lagi Yunusa hiduri fatu waktu me dabre semua awas orang berarti mau falas ni gemuk udah kau me raga bahumature hal yang majro mal fakata.
Mutumani wajane embasi wajane akan juru. Anak bapa demi semua orang mau akan mora berkubang tidak akan sende. Ya lebih dah beraturan ni. Atau mana awak kenya? Anak bapa kumaten ni tutup kuda jalan kau min. Kuda jalan juru mana akan ni berkubang tidak cepat mesti. Kuda jalan akan sendu juru. Dalam berasi ni pantulasi sena orang mau di sena demi semua orang mau ibu. Bajina ko pegone ti media dadasi awasa bakkana ko bada ruti demo fi durre media ni kan tegamada ni da wor ka kan nuka wordan bitani gamati ko dakan ti sa ta da me da kan nu arra uban ne sa nda de ginu kenani kala fu manoro mo bakkana jiru gamati ko da ta ga ma la ba sa kan da dunya ti mulatu ka bate bakka ko dami la kan ta gamu sati
sarma wal kap sisteme dam ti dabar su barba do jirade
dam ti dabar su barba do awasi wor mo bi ala jiru Jangan cuba jadi murani. Adik beli semua orang mau jadi tiada. Orang beli semua orang mau kami jadi sedekah. Kami kalau kita berita jiru, akan negar garun ini dalam sekolah bersuara pada. Kamu berarti ini. Jangan ketiadaan jadi tiada negar. Orang mau biar jadi jelas tu. Alah, barat beli semua orang mau aku menunggu ini kan? Akan sampai orang dalam sekolah bersuara.
Hala Oromo ibsu dafkanin stadiumi sabab kubang mila Ethiopia fi Burkina Faso gagge pamuter gamankesa dagaggo kindesa yarin nuflatif maka sagale bi summa Oromo tin gudifne ti galate fanna
maaji tin de galato ma
kabajamo dagge fatto ta Kenya saganta Kenya malle akatti fuste jira tibana hirirri hawasa Oromo motumma bayre wayane balale fatu Washington DC Toronto fi London kesa titas fama turera Notis imma kana ilal chifne Washington DC, Toronto fi London itti bilbille namota hirira kana rattirmatan hasof sifne jirra kutunsa wal duradu banna kattanu tiriyata.
Awasin Oromo Amerika Washington DC fe nanna weshe jiratu akasumas bi Yengilis magala Londonif nanna wasanam kanamales Canada Toronto jiratan amaji digdemishan barakuma lamaf kudasadi walitti dufudan hirira naga gudda motuma wayane ummato Oromo mirga sarbe cunqur safe irati rorisa jiru balaleffatu akasumas bi yonni diha motuma cunqur sakana akkan gargari gafatu gaggesaniru Hirirota bakkota addaddatti ta'an kannenis addadurumman kan qindese walda qoranno Oromo osadam Hirira Washington DC gagge famikan ilalun presidenti walda qoranno Oromo osa Dr. Mosisa Aga akkas jedum
Washington DC gagge sajirra state department holderatti kanan kidisen osa yokan walda qoranno Oromo walda jarmaa ata Oromo Washington DC walda gargata gagota Oromo kana tani ko pesa jirra akeg ni ri kana hiramto ni si ata Oromo baratoni Oromo batisoni Oromo hida bana ka hi kamani mutumma America ti igechu da si atan di baka kana ti olgenye gabawar matti ansa mutumma ni amma ngoro jiru kun ummata Oromo hidu dirartu ajesu mardota ra baratota barnota ra hiru oji go te wanjiru kun akka dhaabbatu barattoonni hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ol baana leellisaa fa'aa kanne kan bros me katamne kan ida banakka hi kaman gafachura
dulataan walda walgargars dergaggot oromo feq indesan hiriricha dergaggo abbebe itanaf hirira kana kan ilalun akkas jedam
kayo no hirira kana iromati modakuni modoro modati akabu honjan ida ajeta arorro ወልራንቱም ወድማ አባሬ ደጋት ዳግሩ ይባቱ ደከኛት የሮ አጣን ይዳ ረጋቱ ባና ሙርሙዳን ተገለይቴኛ አንጎዳ ወድማ አሜሪካቲ አጀክቱ ራፊ አከትመትሞ ደርጋት ወድማ አባሬ ከና አቁዳል አካ ዳበን ባባቱላ አደኖለ ረይታ ካባሜጅራ ባይ አካባ ካንጂሩ ወድማ አባሬ ቶፒያቲ ቴለ ኦሮሞካ ወዶቶ ኦሮሞ ከነናካ ወካላገርባ ወልባና ሊሚታ አያላ ሂሲ ወድማ ቶፒያቲ ቴለ ዳምቶቶ ኦሮሞ ሁንዳ ዳምቶቶ ፒያካ ኦሮሞ ሁንዳ ማናይዳ ሎካታቲ ኢባቲ ከማንኬሳ ገደለቱ ወድማ አሜሪካ ድሞ ወድማ አሜሪካ አካ ደርጋርካ ወድማ አባሬ ቶፒያ ተከም ጎኒ ዳፈሱዳ ካንድራ ዳምዶቶ ይሮዲራ ማያቴ ሰኔ ቱራን ካንነካ ዳብራሳ ያና አባማጋይ ሙዳ አራርታ ሰንባካቻ ማክኒታራፋ አይካማ ካጀዱላ ወራቶቶሮሞ ታዩደንዳባ አይካማ ካጀዱላ ማካን ወራቶቶሮሞ ባየቲ ዳሪ ካሜራ ያዳጅሩ
እየኖ ሳኔስ በከቡአን ሞቱማ አሜሪካ ሐርካ ፎዱ ደርገጎ አበበን ኑፍ ኢፍሰራም
ባከቡአን ስቴት ዲፓርትመንት ያፈኒ ያናከኛ ሙካ ፍራ ፍራሊግሩ አማል ወማቲ አክቲቭ ኮን ኩን ደርጋስ ሞቱማ አባሪ ዶካት ጎተን አከኑ ጋር አፍያንዳ ደርጋስ ተሰን ህሬ ዱራቶራቲ አርካሚ ለታታንቲ ማተኛ ጂታ ኢታ ኢታ ራብ ኢታ ያንከኛ ዲናግራንት ወፈጀሩ በቀና ብለ አራዳ ለበ ገላና ከተኩ ማጅሩ ከና ሆወገር ጋር ከተኒ ወንታይ ማከኑ ጋር አብደን ካንጀሩራ ኦቴቡል ቶተ ኦሮሞ ለወታንራ ቡክቱራን ለካነን አላጋት ቡርቡሩ ማከኑ ጋር አፈቱ ካንጀሩራ ለቦሮሞ ኦቴቡላ ኦሮሞ ለወዛ ጋር ቡክታን ለሚካን ግሬት ቡርቡሩ አላፈቱ ካንጀሩራ አማስ ሞቱማ አሜሪካ ዳቢ ገርጋር ተከዳ ከንደሩ ሰምተነ
ፍሪራ ከሴኮን ኡመተ ኦሮሞ በየኬስ ጅሮፍ ሁምና አከተው ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ቆረኖ ኦሮሞ ኦሳ ዶክተር ሞሲሳ አጋ ኢፍሱን ኡመን ኦሮሞ ምርገሳር ገቾፍ ከያከፈል መቶ ዳመን
ኡምነ ጉዳ ከናል ደደኔ ያዳ አንገማ ኮቲኒ ኡመን በየኬስ ጅሮፍ ዳባቴ ከፈት ጅሆ ከጀኔ ያዳ ከዳሴ ግሪራ ከሲኮኒ ባይ በርባጭታ ላ በካ ካምብራጭታ ኩማካና ዴንት ፋማጅራ ዳንሰኒ ቀቡ ኡመተወሮሞቲ ሲያ ኡመተወሮሞ ካይ ፈልመዱ ታዲ ፈልመት መዴዋ ተኩቲ ዱሁራ ፍንታው ቻርልስቲ ሞቱማ ጮንቁርሳ ኦፍረቲኒ ላሊኒ ዮቲ ኢየት ዮቲ ካቲ ፈልመት መሌነኒ ገለገለ ሲላሉ እንጂሩ ካይ ፈልመዱ ፈልመዱ በከጂሩ ፈልመዱ ልትጀራ
ኢርማቶተ ከሳስ ያደሳኒ ከኑፍ ከነን መቃሳኒ ህመቹን ኤገሉም
አኔ በከማንጀራማ አማከነስተ ገምነጀብ ሙሐመድ ኦሮሞቲ በካንጅራ ወላላንጅራ ጃርቲቢያ ጅራ አፖቲና ሞቲ ጅሩ ሙቾሊንጅሩ ፈረቶኒ ዩኒቨርሲቲ ዳዳራ ያንጅሩ ታዲካና ካዮን ቢራናዳ ማይኒ ሂዳራ አጀታፊ ወራራ ሙተርሞራ ዳጅሩ ቢያቲ ita ofra kokolchu jeteti state department kala america pul ratti rilana daba ne sagale ke ke najir rama bayinu mata amma chitr macha jru yo ani tabo tiralu yo tikka de garana madi bashali thi kuni salani si sal duwara swayera sali irani swayera ega agar te ummat ne oro mo hotu mana de baki sa send ba ke sa yo de deman sa yu manai da wante thi ito fra kokolchu sagale ke yana ke tisajra agar te ga 40 jachuri wanto ko amanat da yero sagale ke against mo motuman biya akasit biya demokrata biya guddatani biyota kenya biya ma biya kenya namota kenya midajiru kana otuma etiopia radi jettura gargarsa labu danda yokani ma horjo fi gode kanen mana ida adaba katra katajran kanen raga male mana daba ke se tumuri deran ajje tan raga jiru barato yu marsi rare amajran ibi motuma anko ni nubokera badawan to gocho kadan dau ni be kana jettura kanan dusi wata katia mala te padawan ma walma galati an malin jira arra namni tokko oromo tawsa an oromo de jede imatu nyerot salfata mer gamajiru do motuma de fiadrati wante ibi buya ya na ko famiti oromo kan yade yade namu biya kenya ke satya ma biya oromo ya ke satya katta ajira garunu ni politika ke satte sera ti ata biya ti ke satti sera ka biya biya ti ke satti angola non kan nu ke namu ne tore garu ga jantu ma ne ala majira bayen nu mota kenya golanga biya ti ol wante ibi nun garubiya kana ke satte murte so wanta ne ri karal kami ni ube kun sani ta tau kabenya uma mandi ni tau kara wana jaja di teknologi dani ta tau kana bi idole no ma umbat ne oromo marti nu je chuda wanta kana ufra ko ko chuda bi dubati devi un sa yo ban rifatun ta dan dire iran ka ditan dan denye wan ajeta ka ditan dan denye yo yero da nam ni du da da badu dan ta nam ali tun jira garu wanti ko ni amma yo mi tunata ta jeru ali tu ban ikan ta tau kenya formada bar bacha sagale ke nyaka ke sutun bakka jiru ki hala jiru ni sagale ke nyan katta on atra gari te da ta ni tani jabasu kana bi bakka jiru ki ummat ne oromo hun tu sala ge ge ta di ho ji sa ke sati bakka de mu ti wae oromo tu da yo kana mo de wae oromo kana mi di jere wan te gur atio jere tra de jo sa di ka tu da bi ya de mata sa di ya de ku sa ka ni ke no ni e nyu ma ni yana pe ro je tu arre nar gi te te di namo ni ko mo bi ra yu oromo da oromo tirka ta ni faida gu gudar ga tajiru kana bi oromo be faida mata ga tirka tan je oromo to oromo tirka de faida ga tajira wante bi isa be ki ne rat de ma me ka u din kam na jere ni yade tan ik jabat sa
bil sen jara wa riziku ni baye kan namo ti to lu fi kan kin dai wanda aur tirka sa ko sa ti ke sa kuma ti oromo komiti Washington DC jurufi osati kin dai da hala gari sai ni sagale kenya da bafasta da rayuwa amma musumma wayane yero kanati ummata oromo oromo mu kofa saudani wanta rato firkan kawasini oromo ma musati kude mana hidati akatuwa si barasto tabaye kude mana hidati na kajira mana hidati na kefimo ga fi murgatani ki debi hin kawani kanisani mafi da mani sawu wanta kusa in kawalle ya da kusa in kawalle mun mata kala wanta tun kusa duru fi sai tare da duk da tare ki falma su da da cin mun bi tani aka ba dawo baye kan na mata to duru fi kan ne dar da ko san ko fa da kan san ku ne dar da ko ci oromo marri wanda wol garka ka oromo tin ko fa ai duru ko da furan na goda ni ro yiro ti ko fa ni ro hin ka kan ra baye kan na mata to duru sagalen ke kan ki darba ro su da ayron ma kana kara da dasi inar da su jade na mana ummati biya an ba jiro kin ki biya ki ba ke fitran dar da ko ni ki isani fi muhammad ta durati da jabina arga ta ni murga sani tinde falmu da amle abdi sani godde tinde be ani murga sani falmu ko kin kapso da yote kani fi muakkafa kenya tanu si dargan goni biya han ba da gurun dum so ka kaumta gari a ga su sadara ne ya da roma oromo ta biya han ba da ran din ma ce ni yo an san je do yoro kana si oromo yo sokko ta e yo wal dale yo wal dake fate yo kayo sagal mango fe yo nan ta kol age fate wal ta ka da ba fe sagale gari ta dan na wal da ba fe ko kuma ta ita de wal ko wal do da da wal ko do ba fe ko yo wal in ta e wan ta gal mahin ga me wan ta in de re ki kana sagale ke nya fe murge ke nya fe di juma ke ni kan ita mi yo ko ta ne wan ta ne oromo bi ya han ba jiru mar chiru ko kuma ta ya da ta ka de kuma ta ita ke de sagale ke ta nan da
Halumu walfakkaatun hawaasni oromo biyya UK guyyuma kana London keessatti hiriira bahun mootummaa wayyaanee balaaleffataa oolaniiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tashaale Abarram akeeka hiriiricha sagalee bilisummaa Oromoof akka ta'anutti ibsaniiru.
Gaheen kiyya gaa qindeessa hiriira kanaati. Komunitiin Oromiyaa Oromoo akkasumas waldaan dargaggootaa fi waldaan barattoota Oromoo akkasumas Oraan Oromoo Riilii Asoosiyeeshin kan jedhamu beeknutti fakkaata isaan tu walitti dhufee kana walitti qindeessineeti kan jarri kun walitti qindaa'aniiti kan qopheessan egaa kana keessatti ani dhimma kana hoogganaan.
Gaarii obbo Tashaalemee kaayyoon hiriira kanaa maali? Maali akeeki isaa mee osoo dhaggeeffattoota keenya ibsitani?
Akeekni isaa egaa akkuma osaanis ibsetti egaa qophiin kun by the way unu qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti bakka hundaa irratti Ameerikaa keessatti kan bal'inaan gaggeeffamaa jirudha. Kaayyoonsaa Oromiyaa keessatti namoonni hedduun ammaan kana mana hidhaatti guuramanii rakkoo keessa kan jiran waan ta'eef kun akka dhaabbatuuf maqaa amantaatiin namoonni kuroo erga ama waggaa ta'uuf kan deemu hidhaan itti fufee jira. Bal'inaan kan gaggeeffamu wanti kun Oromiyaa keessattidha. Kan dhiibbaan saratamaa ta'e rakkachaa jiru Oromoodhaaf kun akka dhaabbatu addunyaan akka dhagahu gochuu fi akkasumas amma dhiyeenya kana baatii hojii kana keessa ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii keessatti Adisaa yuunivarsiitii irraa qabamanii dhiibbaa ol kan ta'an hidhamaniitu jiranii namoonni hedduun tuumaniiru miidhaan qaama irra ga'eera kan jedhu kan odeeffannoo nu gahaa jiru. Kana mormuuf kan baane egaa dhiibbaa mirgaa Oromiyaa keessa jiru kan daangaa qabu miti kan amma gabaabaatti himnee fixuu dandeenyu miti kan ajjeechaan hidhaa keessatti nama garafuun kanaaf kan kana fakkaatu bal'inaan gaggeeffamaa jira. Lafarraa buqqa'aa jira. Oromoon biyya dhabaa jira. Kana calma jedhee dhaggeeffachuun waan danda'amu waan hin taaneef kana mormuuf kan ba'ame jechuudha.
Gaarii obbo Tashaale, hawaasni Oromoo London keessatti hiriira ba'aa jiru kun eessa irraa walitti dhufanii hamam ta'uu amileen hirmaatotaa maal fakkaata?
Naannoo dhibbaa ol ta'u kanas jiranii garuu Manchester faa Leeds faa kan jiranis liifleetii qophaa'ee jira. Kanaafi kana facaasuudhaan hirmaachaa jiru yoo xinnaate asittis kan argaman amma fakkeenyaaf kaardiif irraa kan dhufanii as jiran jiru. Bakka adda addaa irraa dhufan London keessaa akkuma jirutti bakka adda addaa dhufanii egaa namni amma baay'inaan bayeera ammas baay'inaan gara saafaan boodaas baay'achaa dhufa jennee yaadna. Guyyaa hojii waan ta'eef namni rakkachaa jira garuu inni kaan dhayyamaan inni danda'e immoo hojii mataa dhiisee dhugaa asitti argamaa jira. Na baay'eetu jira bakka adda addaa irraas dhufeera.
Ayyamma hiriira kana eessatti kan godhaa jirtan jechuun London keessaa bakka kamitti qaama mootummaa isa kamittidha kan iyyataa jirtan?
Biiroo muummicha ministeeraa fuulduraattidha kan argamu ammaan kana. Xalayaan William Hague Foreign and Commonwealth Office bakka jedhamu haajaadhee biyya dhimmaa xalaa ministeerichatti xalaa galfanneerra saanirraa deebii duubarra kan argannu ta'a. Hiriirri immoo Downing Street bakka jedhamu nambar 10 jedhamee bakka beekamu muummicha ministeera balbala isaa fuulduraattidha kan godhamaa jiru karaa guddaa irratti jechuudha.
Adde Foosii, amma hiriira nagaa irra jirtu akeeka hiriira kanaa maali?
Akeekni fi haarraan sana biyya kiyya keessatti bulchiinsi Itoophiyaa suni uummata Oromoo hidhaa ajjeesaa jirani sanumaa fi asitti hunoo hiriira nagaa baane sanuma gaa Oromoo hedduutu hunoo asitti wal geenye gabramanti Ethiopia san balale fachajira ummata garte oromota heddu kumanta mitila kawo mangande san je kay san tira bukasa ace taida jolle gabartota garte university da mirgai sani wan gafatani fu wata garte wan birawan balle sanin kabane san ma hidajira ni san ba fa gafachajira ga aka garte aka wani wari biyatana aka garte isan in gargare fori biyatana rada ku ga isan gargara jirani san mafaga jacca jira duga dubbacu da duga arranta na shamarran gudda irra gudda shamarran mau ka dufa jira nan mi kai nyamalle dugatti aka gariti ga hedun dinki ci fada dugatti arra hirira arranta na kana
me hire kana na de fosia awan shamarran akasmas matormotin wanjet kubda
edugati ga yo garte namni oromo lala duga ikidaga yame bakajiraniti kidira naga ya guja na kabahan akawalti dufani beta wan oromo kana gudisan sanuman tidamada oromo ta garte biya dada jiru kaisafu warabiya ala kaisafu warabiya ala mit hire gari kabna dugatti hireta ti faida u qabnan ja shamarran kenya tawon kenyawo
in to los angeles amani hirira kan kan gissa jiru nanno west minister foreign office fuledura da nanno motuma bakasa motuman taw jechura ni to kawli ti ne ga uk ke sa bakka unduma ti bakka dadda bakka dadda da kawli ti bane kuma be kan motuman ni biye kenya e maldaka mot don qabenya maldaka motuma biye kan ala argatu ni ummata kenya tene fita jira mana da kana kan ni babaldisa jiro mesha kan mesha tin bi te ummata kenya kan ni tini ajje sa jiro barto ta kenya ta kan mana da tin kai ta kan ina je sa sa kan mana barum sara arya ta kan jiran fa kan be kan ne fa idda tu jira kana motuma uk kanatin motuma ummata kenya ratti yakkan mana ga kana gocha jiro akkan ni inde garre ma da kafa gargarsa kana kan ni ngone fida denne da kana sto on gelin da masa aye ro kana
mail ma normo biyo tamba ba kadadda jiran wulit rufin hiri rabbi fa kana gegge sun ummata oromo murno ta wasor mo dadda motuma wayanen mi dama hirar fa ma jiran mal bu sa jette yad
ya ba yi wanda gudda bu sa jede yada ni akka na ma dun fati sababi sa ummata kenya biya la jiran ije sani nu da kan sanu rokiya tani jirani because nu da ke koshe isani ralle free tani wala bumma da wanda barbane dubbacu jeccu an barbane jenne hulle galu kan dande nyu nu ida bakka kana kan jiru kana fi sani fi yeronu nan dana abanne motuma biye kana ti motuma adunya kana ti gafa ijinu sani confidence sani ofita munumma sari ummani kenya nu duka jira kan jedu barbi ya la jira nu duka ju kan jedu confidence sani kan ni develop go an dikun mokka san ihidan ille jichan ille yo baye takkasan garabo det ndiyebine san goda kan jedu na man ta qabani
makakeñu jedu
adu
aye adde adu hirira kana malifi gegeesa jirtan.
The reason why we have come out today is to support the prisoners back home. They have no voice and we want to be their voice today. All over London, I see, and even some people may have come from outside of London. We're all congregated outside Ten Downing Street, where we're shouting, we're screaming, we're trying to get our voices heard.
Aye motumani ingilizi malis ni ngecha jira ummata oromo ratid mi da motuma wayane ge sirajir wanit timajir tamaltu jira.
Oh, we're telling them that we are taxpayers. We pay towards the taxes, and the money that's from the taxes go back and it funds this government. And we're trying to tell them that we are not supporting the government, and they should actually stop what they're doing with immediate effect. It is not fair on our people, and it's not fair on us because we pay out of goodwill, thinking that they are paying for democracy, but they're not. They're supporting the Ethiopian government that are actually imprisoning our people. They're imprisoning our brothers and our sisters and our students.
Ayemet umurarati baratto toromo dergago tak ero romo umetoromo biyakya bifaddadan mutumawiyanen mi damajiru falma gegesajiru erga dabarto yokabat.
I will say, stay strong, Jabatda, Jabatda. We are here with you. We hear your voices. We hear everything you're telling us, and we are trying. We are trying here in the UK. We are going to support you. We're not going to back down, and we are going to continue to fight against this injustice.
Lenjob bagaron anjeran.
Aye, meyam maga hirira naga gegesa akajirtan agenye tigara kesan kambil bille. Mesan arkadurati akik yokan mogalin hirira kana malin.
Akik ni yokan galin hirira kana yenno motumma engelizitin esajira yenno kuni kanunda e akuma begitu tokofa political sababa siyasatin Barattoota University akuma kanas namni Kenya namni adada akam babakala garba akam fakkaatanu saaniin dura siga nama kumaataman lakkaamutu mana hidhaa keessa jira rakkinni kun yeroorraa yerootti ballataa deemaa jira garuu rakkinni kun hiikamuu hin dandeenye kanaaf tokko kanarraa kan ka'e lammaffaa ammoo akkuma beektu lafti keenya namni keenya lafarraa buqqa'aa jira lafti fudhatamaa jira lafti gurguramaa jira kun immoo daneenyaan oolaa lama Itoophiyaa keessa danuunsa Oromiyaa keessa deemaa jira kanaaf mootummoonni alaa mootummoonni gurguddaan kontiraata dheeraadhaaf lafa isaanii fudhata lafa keenya fudhataa jiru namni keenya buqqa'aa rakkisaa jira hojii dhabeenyi jira jiruun qaalii ta'aa jira namni jiraachuus hojjechuus hin dandeenye biyya sana keessatti mirga isaatti jedhee waan akkanaa oo kaase oo gaafate niidhama hin ajjeesama biyyarraa baqataa jira ituu baqatu bahara keessatti namni keenya dhumaa jira rakkinni kanaaf kana fakkaatutu jira karaa biraatiin karaa amantii islaamaatiin namoonni nagaadhaan rakkina jiru dhiheessinaan jarris hidhamaniiru sana keessatti oromoonis qooda guddaa qaba kanaaf kana kan fakkaate rakkina biyya sana keessa jiru balaaleffachuudhaan mootummaan kun immoo gargaarsa guddaa kennaa jira Itoophiyaan akkuma beektu biiliyoona 3 ol Afrikaa keessaa I think Ijiptii booda Itoophiyaatu jira farankaan kan kennanu contribute kan godhanu keessaa yookaan kan gargaaranu keessaa mootummaan ingilizii isa guddicha kanaaf tax payerii ni kan mootummaan ummanni taaksii kan kaffalu oo gargaarsii kenname gargaarsii kan ta'uu qabu mirga namaa eeguudhaaf guddinaaf ummataaf waan oolu malee diktaatoroota meeshaa waraanaa bitatanii nama hidhanuuf ajjeesanuuf ta'uu qabu sana balaaleffachuudhaaf dhaabbannee iyyaa jirra jechuudha. Jendaan Oromoo teebula irratti yookaan fundiree jiraa jiraachuunsaa ennuu waan guddaa tokko inni guddaan dhugaa dubbachuudhaaf oonuu kaane oonuu tokko taane nuu hojjenne ijennoo keenya biyya qofatti biyyattis immoo argitee humna keenya jabeessine oo dura dhaabbachuu dandeenye oo falmanne jarri dhugaa dubbachuudhaaf nama jabaa jaallatu akkan argetti dogongore hin beeku malee. Kanaaf dura kan akti gochuu qabu nuyi achi booda gargaarsi jira kan dhufuu danda'u nu achi calluma jennee ol qoonnee ol xunqursuudhaaf ol miidhuu irratti oo fokas goone jareessatti nu gargaaru gamtaan kaanee tokko taanee yennoo keenya biyyattis asittis akka nama tokkotti oo falmachuu dandeenye karaa hundaan tooftaa adda addaa fayyadamnee oo qabsoo keenya fuunduratti fuufuu dandeenye. Eenyuun nu jaallata eenyuun nu fudhata eenyutu kasaaruu barbaada nama miliyoona 40 ta'u nama akka faransaayi biyya akka faransaayi fi ingilizii yeroo 2-3 caaltu nama buna qabu nama bishaan qabu nama oomisha sana fakkaatu qabu oromiyaan ise kaapitaal biyya sanaatiif haa ta'u afrikaatiif haa ta'u addunyaadhaaf si waan kontiribuut gochuu dandeessutu waan guddaadha kana luus gochuu kan barbaadu hin jiru kanaafi. Oonuu falmannee biyya keenya harkatti deemsifachuudhaaf mirga keenyaaf oo tokko taanee falmanne dhugaa immediately gargaarsa kana jedhamne nu gargaaru.
Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo Toronto Kaanaadaa guyyuma kana hiriira wal fakkaataa akkasii gaggeessaniiru.
Okay, ani garbii nuuretti jedhama itti gaafatama hawaasati naannoo kanatti jechuudha kan social committee chairman jedhaniin sani qophii kana qopheessu irratti kan dura dura taate ani ana itula akek diri rakana irra guddattu wanni nama kakaase dhugatti waan obbo Baqqala Garbaadha mana hidha yookaan naannoo koortii sanitti mana hiraa keessatti dhaabbatanii waan isaan dubbatansani jechoota inni geessanitti ummata Oromoo biyya alaa jiran kana maraaf hamilee guddaa kenneefi hamilee kanaan gaa ummanni ka'ee xiyyechaa jira jechuudha. Walii galatti immoo ummanni Oromoo egaa keessattuu wayyaaneen dhuftee hidha ajjeechaa kun hundi itti jabaate. Akkuma beekamutti Oromoonni lakkoofsan hamman hin jedhamne mana hidhaa keessatti rakkachaa jiranii jechuudha. Kanaaf isa kana iyyachuudhaaf dura embaasii Ameerikaa irraa eegallee amma immoo bakka bulchiinsa provincial paarlamaa gaa kan Ontaariyoo jechuudha achi jirraa jechuudha.
Kanneen hiriira kanarratti hirmaatan bakki isaan irraa walitti dhufan. Eessa irraa miila koos isaanii yoo hammam?
Bakko jirutti warra dhugatti baay'ee qorra namni dhaabbachuu danda'u warri irra achi ka'anii deemanii asgaan kun dhugumatti qorri isaa sakandii shannaman dhaabbachiisu garuu namni kanuma keessa dhaabbateetu qooda fudhachaa jira. Egaa lakkoofsi immoo guddaa jechuun nama rakkisa maaliif haala qilleensi qilleensi amma hagan dhaabbatee haasawu kanaayyuu. Yoo waan harka keewwatan giroofsisan hin qabaanne telefoonuma qabattee dhaabbattee haasawu hin dandeessu jechuudha.
Maa irratti mee dhaamsi akka waliigalaatti dabarsitan yoo jiraate?
Dhaamsi dhugatti akka dhugatti dabarsu yoo ilaalle amma addunyaa kanarratti akka sabattis ta'e akka biyyattis namni yeroo hunda hiiroo qaba. Kana jechuun Oromoo keessa hiiroo hin jirre jechuudhaa miti namoota baay'eetu qabsoo kanaaf soo eegame hiiroolee baay'ee jira. Haa ta'u immoo yeroo akka namas obbo Baqqala Garbaa kana fa'a argatan nama who is well educated nama hojii gaarii qabaatee nagaan ilmaan isaa guddifachuu danda'u akkanatti saba isaatiif if kennee dhiifamallee gaafatu jedhanii dhiifama dhiite gaafachuu isaa illee didee ummata kiyyaaf aarsaa kafaluudhaaf qophiidha yeroo jedhee inni dubbate kana keessatti kunigaa kan ummanni Oromoo bakka hundaa ka'uu qabu jechuudha. Biyya keessaa kan har'a nyaatee nagaan bulu har'a nagaa itti fakkaatu kan har'a hojii daldalaa qabu kan har'a nagaan jiraatu itti fakkaatu borumumatti jechuudha. Namni barnoota guddaa argachuu qaba warra akka duneetii isaa itti ofarra nama warra barattoota Oromoo fuula dura dhaabbatee wayyaanuma gammachiisuu fi kan dubbii guddise mataa keessa dhukunna jedhe har'a eessa jira. Kanaaf warri isaaniif hojjetus ta'e dhugaadha namni miliyoonni 45 ka'ee qabsaa'u jechuudha miti haa ta'u garuu qabsaa'onni keenyas qabsoo itti jabeessuu qabani ummannis biyya keessaa fincila garaagaraa kan akka biyya arabaa keessa ta'ee kana ka'anii godhuu qaban jechuu tokko tokkoon manumatti illee hidhamuunis du'uunis hin oolamne. Kanaaf Oromoonni ala jiranis bakka jiran mara hiriira fakkaataa kanaa dhugaadha bahaa jiru ammas iddoon bahamini. Akka bahanii hiriira kana waan dandeenyu misiisgaa itti kufuudhaaf dura keenyan qophiidha. Egaa kanumaan qabata.
Release all Oromo political prisoners. Ethiopian government is a killer. Wayyaan is a killer.
Ayyee ani jaallannee qana'aan jedhama. Hiriirri kun hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessa jiran ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranii haga dhiifamanii qotee bulaan Oromoo lafirraa saamamuun haa dhaabbatu barattoonni Oromoo ajjeefamuun haa dhaabbatu ilmaan Oromoo biyyaa godaansifamuun ajjeefamuun haa dhaabbatu jechuudhaan hawaasni Oromoo magaalaa Torontoo fi naannoo isheerraa akkasumas daa'imman osoo nafiin dubartoonni maanguddoonni osoo nafiin hiriira bo'uudhaan sagalee isaanii mootummaa Kaanaadaatti dhageessisaa jiru akkasumas kaansilii mootummaa Ameerikaa fuulduraa kaasanii haga bakka taa'umsa mootummaa Kaanaadaa deemuudhaan sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Yeroo ammaa kana barattoonni Oromoo ajjeefamuun haa dhaabbatu ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuramuun haa dhaabbatu hidhamtootni siyaasaa Oromiyaa keessa jiranii haa hiikamanii jechuun sagalee isaanii dhageessisaa jiru.
Akka qindeessitoonni hiriira kanaa nuuf himanitti wayitaa ammaa kana bakka ammas hin jirtan kanatti haalli qilleensaa yookaan immoo qorra hamaatu jira kana dandamattani hiriira gaggeessa jirtu hawaasni oromoo naannoo kanatti hiriira gaggeessa jiru kun bakka kam kamii walitti dhufe hirmaannaan dubartootaa maal fakkaata
gaadhaammu qilleensi jiru baay'ee baay'ee ulfaataadha cabbiitu bu'aa jira ta'ammaa kana haala gidduuma kanallee mul'atee hin beekne akka carraa qilleensa baay'ee qabbanaatu jira garuu kanuma keessa dhugaadha daa'immanillee osoo nafin dubartoonnillee baay'inaan hirmaatanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru maaliif ilmaan oromoo lubbuu isaanii dhabaa jiru nuti immoo qorra kana keessa dhaabanne yoo sagalee keenya dhageessisne homaa miti jechuudhaanidha kan haala kana keessatti daa'imman qabatanii qilleensa hamaa kana keessa dhaabatanii sagalee isaanii dhageessisaa jiranii ilmaan oromoo ajjeefamaa yeroo hidhamaa jiru umrii dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiru isa kana yaaduurraadha kan isaanii daa'imman qabatanii haala qilleensa hamaa kana keessa dhaabachuun sagalee isaanii dhageessisaa jiran.
Stop killing children. Stop killing children. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin hiriira kana laalchisee qindeeffanne kanaan hin xumuramne itti fufasaa qophii keenyatti aanu keessatti qabannee akka dhiyaannu gamanumaan isin hubachiifna. Tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Kaayyoo Oromoo dhimma guddaa fi murteessaa mata duree jedhu jalatti barruu daandii ragabaarraa nu dhaqqabee kutaa tokkoffaa akka taanutti qindeeffannee jirra nu hordofa.
Kaayyoo Oromoo dhimma guddaa fi murteessaa daandii ragabaatiin. Gidduu kanas ta'ee waggoottan darban kanneen keessa dhimma Oromoo irratti odeeffannooleen maxxanfamaa fi tamsaafamaa jiran marsaalee fi dambaliilee adda addaa akka malee dhiphisaa jiran yeroo tokko tokko ammoo dhimmi Oromoo yookaan waan hojiin hojjetamaa jiru yeroon ittiin fakkaannellee mul'achaa jira yoo jedhame gurra guddisuun ta'u. Torbee kana keessa fakkeenyaaf marsaalee fi dambaliilee Oromoo kanneen seenanii dubbisan caqasanii fi ilaalan yoo jiraatan wantoota kana dhaggeeffachuuf yookaan dubbisuuf waan rakkatan hin fakkaatu. Keessaayyuu gadaa kana keessa haala Oromoon keessatti argamu kanneen hubatanii argan waan ittiin ibsan hedduu akka qaban beekuun naman dhibu. Dhugaadha haalleen deddeemaa jiran irraa kanneen abdii horatan akkuma barri Oromoo tolaa jira jedhan kanneen yaaddoon itti bultee ammoo barri Oromoo hedduu hammaachaa jira jedhanii yaadda'uun isaanii ammoo kan hin oolledha. Garuu dhugaan tokko ifatti ni mul'ata. Barri Oromoon ukkaamsaa keessatti eegamu sun lamuu deebi'ee akka hin dhufne namuu shakkii hin qabu. Garuu ammoo yoo jabaatanii mirga ofii hin kabachiifne barri hamaan sun akka deebi'ee hin dhufne wanti dhoobu tokkollee akka hin jirre beekamaadha. Adda addummaan jiru bakka hundatti akkatti namni sadarkaa qabsoon Oromoo irra ga'e xiinxaluu fi ilaaluudha. Keessaayyuu bara Oromoon akka sabaatti lakkaa'amne san warri turan gidiraa fi cunqursaa sabummaa Oromoo irra ga'aa ture san kanneen dhandhamanii argan ammas umriin jiran maal akka jedhan beekuun waan hundaafuu barbaachisaadha.
Mootummaan Itoophiyaa humnaan adda uummata Oromoo cabsuudhaan miidhama guddaa hanga amma Afrikaa keessa hariyyaa hin qabne irra ba'e gaafa duraa gaafa humnaan qabu sana lolaan qabu hidhannoon wal dhisuu dinnaan qabu beekaa jaallatee mootummaa Itoophiyaa waliin ijaarra jedhee uummata Oromoo keessaa qoodan fudhan akkas ta'uudhaan ka lolaan amansiifame ka lolaan waan kufeef akka gabraatti ganda keessaa buuramee ka addunyaa kanatti gurguramaa bahee walitti gara miliyoona shaniitu yeroo sanatti qabame uummata Oromoo uummata Afrikaa keessaa akkasitti qabame. Kanaaf mootummaan isa bulchaa bahe humnaan isa qabate mootummaa sana kanaaf mootummaa mataa isaa barbaada.
Waggoota afurtama dura haala Oromoon keessa ture kanneen sirriitti hubatan dhugaan yeroo san ture waan addaa akka ta'e yaadachiisu. Yeroo sanitti sabni Oromoo jedhamu akka hin jirretti ibsamaa akka ture Oromoon biyya biraarraa akka godaanee dhufetti ibsamaa akka ture yaadachiisu. Sheko kijibasan nugomsuf jecha kitabolin heddun dinota oromonis tae wailota dinota oromon barrefa maturonis kandagatamumitim. Dubbinsun hundi tae harrakuno imi oromo imma guddatorbe guyufi yeromararati dubbatamajru taajram. Abaon waggota furtamagutu buambuf nejerami dinota oromotin tapsamus arragafin biye Ethiopia kesajru gafi oromotawu ifattibeksejram. Gafi kanammo ifatti kabeksises kabudachises addablisumma oromotim. Luga kana enyu yohalun dandawum. Yerosan warri turtan kawam barasan kesadabarsitan yadachu fedi kabdan. Yokanammo sena barasana kannen yadattan yojratan. Gafin saba biye Ethiopia kesanjru jedame hangam akadibberre bamature ifadam. Arra sunafe gafin Ethiopia kesajru gafi oromotawun ifattibe kamajram. Kummatansa injifanno olana addibilisumma oromo galmese kanalaga mataj abse kanese oromo tammo mataol kabachise bonsa jurudam samnijira chunisayu halame ture harrabakken ninjirretti biyi Ethiopia gatin kabdu jeramun matanisa duga hatdawa umnan alagan likimsa jurtudam gafa oromo bilsome Ethiopia malta tikajadu akuma gafit tibne gafin oromo gafi aka gafi bilisumma fi gafi mirgatau enyuyu yero halu fi maksu inden denyi regaye jira kajadu gadjabesun barbach zadam duga kana namu bakkasarra kasu kan inden denyi duga ibe ifatti bahajru taunis khubatamu akabam akuma torbe kanas wagga kensa dabre sanaste ammat juru kensati allen mullatajiran kan ifatti mullitan Ethiopia di siti Afrika bahake satu imi oromo imma guddafi murte sata ajram.
Ie gotore nana gane mule kabana kunu kane kal manga ya chunu tu gaba jote oromo mulamane.
Arra oromon mora habasha kesas mora tigre kesas mora oromo kesas nijram. Oromon bakkaun dajra chungaru gafi oromo kadabsum yokan garakan dabarsumitim. Oromon morale siyasa onda kesa jra chun imisabicha hangam gudra fi murte sata usa agarsi samale bifakaminu kufati fi chabinsa sab oromo hingarsi sum. Diyya Ethiopia jiramte moggafamte nkan senati amanti alagan tolfamte san kesati. Senan imamati barsifa mature sena kijibafi sobata u kanifatti baati mulisek abso saboromoti oso kapson romon jurtae senan kijibasun akko barottan dofaduri sanitti sheke famajira sature galanni kapso romo fatau ada senati enyumman sabota unda gaddisa kapso romo jalan ifa baha kawarra gabron fatamo mora kijiba ke saton famet debi ajram. Ega biyafi motumma sena kijiban ijaram tesan ka addunya tibase saatilin ka abso samnuromo barottan hedduf walitte ansefinin saadu fefi jirudam. Samnuromo sababba biyate yoso jiru sena adafi enyumma saadabe haturu yumalim deme deme lugan ifatti bahajru wan oromon tefi dabe saatil ajram. Amma lugan kunchalattu imma gudda fi imma farditae inna gudda dubbisi saadram. Sababini saas immi oromo imma debi fardi barbadum kayyero kamiyu irrajetani darbun hindenda amne taejram. Aga gaftin oromo debi nergatinittis kapson oromo yero tokko fille dubatti akkan debinim kapsaut oromos idanno saani akkan ikkannis ifatti labsamajram.
Kanji gaf Afrika adat muhal Ethiopia kesa yero toko deka toko bilne kita nuke ni kala akap kabur bilne karena orang ni semua orang muda deka toko pas abasa siksu lama tua deka masa akap orang nak kabu bahuda kita nusa kanis ala akap jabes gadis jabes ini am sekejnya si kajer pemakainya orang ni semua orang muda kencing. Waraan bilisumma oromo tarkaanfiisa kana caalaa bal'ise mirga ummata oromoo kabachiisuu fi diina kana ka humnaan ummata oromoo irratti bobba'u adabu kana caalaa bal'ise akka itti fufu qajeelfama keenya dabarsina.
Muraalee qabsoo oromoo biyya keessa አራ በየከሰት አብለን ቀብሶ ሲያሳገገ ሳጅረን ሞራ ለመት ከረመደመን ይዳም ሞራን ተኮፋ ከነን እርገምቱማ ወያኔ ተውፍለተኒ ኡመቶ ሮሞፊ ኦሮሚያ ለጋዳን ሳምሲ ሳጅረን ይዳም ከነን ብራ ከራነጋዳን ኢኮ ሲያሳርገም ሲሱፍ ኢጃረመኒ ወጋሸን ተልተኮፍለን ኖርፍቱራ ቆረፍረቻ ከነን ጅረን ይዳም ኢዛንኩን ቦአቡ ሰኒስ ቦአቡ ሱባተኒስ ዋን ኢትየመነኒት ዋን ጅረኒ ሃንገዲኖሊን ሂደኒ ጋፊው መተሮሞኑ ካምስነት ሴና ቀብሶሮሞ ከሰት ከበጃ ቀባጭቱ ንሳኒ ዋንኖለዳም ቀብሶ ደረባም ካምብራ ከነን ቢያላ ከሰ ማጥፈተኒ ጅረን ከነን ቀብሶ ደረባ ገጌሳ ጅረን ከንላሉዳም ኢዛንኩንን ሞራሰዲት ሂሬላሉ ንደንደኛም ተኮፋ ከነን ድሩመራ ካሰኒ ጋፊው መተሮሞ ጉራ ነገውን ፈኔዳም ኢሳንኩንን ሀበሾታ ባሪት ደርበዳ ወረከነ ባዮሎጂኑ ኢሳን ፍጣጅራውንቴፍ ዲማሳኒ ረቲ ሄዱ የሮፊቱን በርባች ሳሚቲም ኢሳንከንን አመለህ አኩመበሮታ ኩደሰገልሸን ተሞታቲ ጃተሞታ ከሰት ያዳጅረን ቃማን ቢያላ ሀጅራ ተመሌ ቀልቢፊ ያንሳኒ ዋኑ ወበረዱሪ ሰኒን ከንጉተሜዳ አከይሳኒት አፋን ኦሮሞ አመለህ አፋን ኢቲን ዱበተሙፊ ኢቲን በረተሙ ኢንቀምኒ ተውተመነማ ሰምኒ ኦሮሞ አኩመዱሪ ሰኒት ጉርሙደቤ ዋን ኢሳኒፍ ቢተሙ ኢሳኒት ፈካታ ኢሳኒፍ ደላን ገብሩማ ኢሳኒ ጃራንሱን አመለህ አኩመ ጃራም ኢትጅራም አተውቲ ደላን ገብሩማንሱን እርገጀጨቤ የሮን ኢትኩት ጀርቲም ከናፍ ኢሳን ከነን አከዲና ትላሉን ሀፉጀቹ ባኑዩ እዱ ካኖሮሞ ዲፒሰሚቲም ከነምብራ ሞራዱማ ሀበሻ ከሳ ከነምባን እልማን ነጠኞታ ከነን አማላ በረኑማን ዲሞሮሞ ካምሱፍ ገረረበርሱፍ ውጥፈተኒዳም ጀረንኩንን የሮ አዳዳ ትቱፊ ቀብሳውታ ፊ ቀብሶሮሞፍ ቀበን ኢፈትባሰኒ ሂማጅረን ካራረንዳኒን ደገርቶን ኢሳኒ ቀብሶ ኦሮሞ ከንሶዳኒ ቀብሶን ኦሮሞ ወይት ወከልሴን ሂማፊ ኦሎልቺሳጅረን ከሳዩ በረኩማ ለማፊ ኩላማ ከሰ ሆገኖን ልማነፍጠኛ ኢፈቲባኒ ቱፊ ቀብሶ ኦሮሞፊ ቀብሶ ኦሮሞፍ ቀበን ኢፍሰኒጅረን ኦሮሞን ዴካዲ ሰመለ ጀሬን ከነኒፍ ዴቢ ሄዱ አከቀቡ ነሙ ካደቡሚቲም የሮሰኒትስ አኩማ ያደተሙ ዴቢን ቀብሶ ኦሮሞ ኩተቶታም ዲመሰበሳኒፍ ደበርሰኒዮፍ ከነኒን ከነሚስ ካደገተሙሚቲም ጀሬን መቃፍ አከላሎ ተበረኔ ተላከያመን ገሩአሞ አኩማ አቦቲ ሳኒት ያደንኩንን አመለህ ዋንኒ ከነቀበን ውበቱ ደበመለህ በሪሳኒ ኩቴጅራ የሮኒሳን ኢትዮዋን ጉዳው ጀቹ ደንዳኒስ ሐርካ በሄጅራ በሪሱን ኢሳን አርከቲ ህንዴ ቦጀደሙ ባቱስ የሮን አከበረሰናት ጪፍሰኒ ነመቀለን ዴቤዱ ፈጀቹን ገሩ ዋያ ደሙ ሚቲም አመስ ኢሳኒ ፍንገለ መለህ ዲብዴን ጉዳንጅሩ ዲብዴ አማራ ሚቲም ዲብዴ ጉራጌስ ሚቲም ኢብዲን ጉዳ በየሰንከይ ዘጅሩ ኢብዲ ኦሮሞፊ ሞቱ ሞታ በሻ ዱፋ ደርባ አንጎት ወጅጅረን ግዱ ጅሩዳም ኢብዲን ኩነሞ አንገፉርማታ መንሲሳን አርገነቲም ዋድያ ጅጅሩ ቆፋን ሂከሙን ደንደውም አጭቀቡፊ ሶሶቡራንስ ዴቢ ሞክሳፊ ጎወምሳን ቱርሰሙ ሂን ደንደውም
ኢሬ ጎዶሬ ዳናገኔ ሙሌ ቀበና ጉሙሰኔ
ከበጀሞ ደጌፈቱ ተኬኛ በሩንኩን ከነንጭ ምረምኔም ሳለም መፋሳ ሰገንታ ኬኛ ዱፍ ኬሰት ቀበኔ ጤያና ንወገፉ እንደገፊና
ኢሬቢያ ቢደበኒ ቱጋ ቢገዛኒ እልመኒ ወዳ ነፎዳ ሙጃበኒ ኒሰብሉ ቡዳኒ ደበኒ
እጋን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ቆፒና ራብጀነ ከኑማንጋ ማቱሬ ሀጋ ቆፒ ወልፈካታ ወልትዴኑት ነጋት እንጅፈኖ ማቶሮሞ